DajimSafi.com.
This is for good people, right?
One call away, positive to na stay. Kila siku Friday, so lazima Friday. Friends, watu wanguvu, family. Together tuna move, kwa mana tupo kambi. Ups and downs ina happen, lakini tupo stronger. Kila tuwa dua, kuna zaidi ya kuomba. Anonyesha tabasam, no time kukasilika. Kaofani family, kila tunapolinka. Smile as a team, no katana steam. Kipiga na shika sim, now it's a real life. Mwanzo it was a dream. Yeah. Na wapo moto zeda moto wenyewe. Napata exposure, songa like a soldier. Nkiona tuko pamoja kuna mbacho. Kiendo nasema kwenye moja, hakuna umoja. Ilikuwe na umoja, inabidi muwe wengi like ra 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 ra. Wa 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 wa. Ra 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 ra. Na 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 na.
One like my people.
Washafika na stories za kumwaga lakini hazitamwagika. Kuna umiza kichwa wote uhakika. Michongo ijaitwa lakini inaitika. Wanangu ambao wananiita mwanangu, hatujui mzazi nani, wote tunaitana mwanangu. Snipe tano kawe mnafiki kwangu, wakuigwa kama mfano tangu. Ups and downs ina happen lakini tupo stronger. Kila tuwa dua kuna zaidi ya kuomba. Anonyesha tabasam, no time kukasirika. Kaofani family, kila tunapo link up. Hatuvuki mstari wa wajibu. Wengine tumetoka mbali, wengine karibu. Wengine watu wa watu, kwa usi wajaribu. Wengine wapo chapchap, wengine taratibu. Pata exposure, songa like a soldier. Nkiona tuko pamoja, kuna mbacho akiendi. Japo mala moja moja, tunajiko ngoja ngoja. Siku za kawaida, so lazima weekendi. Like,
ra 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 ra. Wa 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 wa. Ra 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 ra. Na 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 na.
One like my people.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DajimSafi.com.